It's a fire of God.
Wolf music. Yeah. Yeah, yeah man. Yeah, 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 yeah. Le pleasant thing. Fuck on fire. Records. Yeah. Records. Yeah, 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 yeah. Zankazi wina wake Wakongola wajikonde jina chake Wakali duwabu inondoku hozani wina wake Mondi fila mandi kisa kalepazi zake Zankazi wina wake Wakongola wajikonde jina chake Wakali duwabu inondoku hozani wina wake Mondi fila mandi kisa kalepazi zake Kazi wajikuda na peza mwina wake Mie kai paka kale senza peza zake Fuka nandizi waineso na zwabili yake Chile jose Nafana nandi ya make Ni wanga ye kaye na no sasa munga make Hamane na kutine na songa zeto zake Kumusi ya yine sata pesa so ina wake Sita msi ya mpaka kala mango koni samu ina make Pisa kazi wina wake Wakongola wajikondi jina chake Wakali duwa bwino ndoko hoza duina wake Mondi fila mandi kisa kale pasi zake Pisa kazi wina wake Wakongola wajikondi jina chake Wakali duwa bwino ndoko
Only family, mako ya mekela, yeah. Them said just gonna pay the kazo kongola, yeah. I appreciate that they pon mako nwela. I fit a ka home papa no demo patila. Mama mado mama taku mano tena yake. Kabila na program no tu kwatu wa tu teke. Kada ni chat kanu bile pama spa mulenge. Kote we kasa blood kabila no panga change.
Yeah, we na make.
Wakongola, wajikonde jina jake, wakali duwa bwino ndoko hoza duina wake, onde fila mandi kisa kale pazi zake.